Yo, Dudu man.
They call me Holly Baba Bob.
Say Ras, the fight Ras. Yeah. Godi leta fuko kinyokota wezi juta kidume aliyejituma siwezi kurudi nyuma. Mwisho wa safari sote tunajua ni kifo na shanga watu wa shetani hawezi msifia devo. Inachekesha na tena inasikitisha maana vijana wa sasa wote wanaogopa maisha. Kila nefanikii utasikia oh karoga. Kama kufanikiwa kuroga Mungu ni wa kazi gani? Tunabanga isa maisha ya kwa magumu. Hilo kifanikiwa utasikia kaenda kuzimu. Wazazi wamekasirika vijana kwa wasanii maana wanabadilika kitabia kwenye jamii. Wakianza kufanya mziki mnaanza na kuvuta bangi. Hivyo na washauri wadogo zangu mujipange. Kijana amefanya kazi wanamwita shamba boy. Wajinga unoshinda bao wanawita wajanja oi. Oi, oi, maisha amekuwa magumu huku mbele ya safari mtacheza kibinda koi.
But we just don't mind. They don't want to see me smiling, they wanna see me crying. And I just don't mind, man. I can never live, I lose control. No way, I can never lose control. No way.
Yeah, I am heading to the top. Top of the mountain, what you think that I've been doing? Nigga, I'm not loco. I've been humble, but now it's time to let you know. What? You wanna know how I know what I know? You think I'm stupid and you think I don't know. I've been running these streets with people like me. So that's why I don't care if you don't like me. I hate fake niggas, broke ass niggas. They be talking like snitches. Yeah, they don't wanna see me smile. They wanna see me crying. They wanna see me talking like, oh, I wanna die. Oh yes, I've been drinking. Ladies been dancing. Jealousy is nothing, nigga. I don't care about you.
People say we bad, but we just don't mind. They don't want to see me smiling. They wanna see me crying. And I just don't mind, man. I can never live, I lose control. No way, I can never lose control. No way.
Roundi hii watatii, mimi naongeza bidii. Naona tu almighty, ukichukia sifatili. Madam domo hawalipi. Natafuta dough, natafuta ni change. Let me see kama before. Ziku mechange umeleta chuki mitani. Wanafikiri ni yule dogwa zamani. Situ kubize tunatafta mani. Dafi mechange.
Habari za mitaa, people say we bad, but we just don't mind. They don't want to see me smiling, they wanna see me crying. And I just don't mind. I can never live, I lose control. No way, I can never lose control. No way.
Yo, Mr. J, tell them if you can change life, life will change you. Pole papa na Trezor, sambaza hiyo. Atuzawi wazaza mwaka huu.